ni originality.
Hey, I'm a comfort.
Leo leo ni special day for me. Na kwambia my best day. Shika juu, shika chin down. Upenda raha hapo kwanza ncheke. Demu alo nizungusha leo ameza majina. Kasema kwangu wa furuku kameza majina. Mwanza konisha pendwa nisha muipi antima. Mie madai penzi la pepe. Uwai wangu wake uzima. Tumekubaliana na ye. Tumekubaliana na ye. Tumekubaliana na ye. Tumekubaliana na ye.
Faima we, faima, my shem shem kalaredi. Nataka ni kungate sikio, kwa kwa mekufa mededi. Usimsumbue, yule ni rafiki yangu. Ukichamchiti sitopenda, takuchukia shemeji yangu. Ni mwanangu sana toka before, tunajua na hei tuzedi. Maisha msijiweke bisho, ule mwanangu jua tadedi. Ni mwanangu sana toka before, tunajua na hei tuzedi. Maisha msijiweke bisho, ule mwanangu kule atadedi.